Sheikh Abdul Khader Makke, Sheikh Abdul Khader, Sheikh Abdul Khader, Muridi Anasope, Sheikh Abdul Khader, Borom Baghdad, Amul Morom Gën Gi Imam Moy Ki Ko Don, Amul Morom Gën Gi Imam Moy Ki Ko Don. Sheikh Abdul Khader ku di julit xam nga xam nga ku di julit xam ne Muhammad limu don amul morom ngeen di imam moy ki ko don ku di julit serana Sheikh Abdul Khader Muhammad limu don Sheikh Abdul Khader balaysa amna bis mu waj ba nek jëm juma Kinurei saqi wutar mina sama Sheikh Abdul Khader Sheikh Abdul Khader Sheikh Abdul Khader
Thank you
Sheikh Abdul Khader Amul morom gën ji ma moy kiko don Sheikh Abdul Khader Kudib julit xamna ne Muhammad limu don Sheikh Abdul Khader amna bis mu waj ba jek jëm juma xinu tar sax min sama amna bis mu waj ba jek jëm juma tarsaqim min sama khusna kero ci tawba panduma dalna jef ci bir juma jaaji te jindiga tanan bur bi yalla jar nako ana soppe cheikh abdul khar amna bismu waj be jek jëm juma khin tarsaqim min sama khusna kero ci toba pendum lan la jef ci bir juma ja jita julle ga tanan bur bi yalla jar nako Sheikh Abdul Khader Sheikh Abdul Khader gisna fi lo xamne ñepp ko bayyi Sheikh Abdul Khader rek la ji seppe aqiqa tok sereya ak li sikhama mom la saxo te deful mala Sheikh Abdul Khader 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 Khambak mo donu Sheikh Bamba bu wer Sheikh Abdul Khader mo donu Sheikh Bamba bu wer mo donu Sheikh Bamba bu wer so ma sa ñew ci mom dalay fajal sa aajo boole ci ñaan ñaanam ga raw fetal mbate awsan Sheikh Abdul Khader jo ko le ci ñaan ñaanam garo fetal ba te awsan dalay fajal sa jo ko le ci ñaan ñaanam garo fetal ba te awsan loli la ko ñewon te Cheikh Bamba mo donne sunna sunna muhammad rasulullah Sheikh Abdul Rahman da moko dalal alquran bamu accé ci suratul hajj la dem fa mam bagi bu so agalem alquran Sheikh Abdul Khader Sheikh Abdul Khader Sheikh Abdul Khader ana soppe gini borom baghdad imam touba Serigne Matar surang moko yobbu ñaarem ci ndigalal cheikh bamba bamba kërok la serigne bi nan cheikh abdul khader mom dox ci na loli lanu jappo ba dem ngarem cheikh abdul khader dalay fu ñasa jabole ci ñaan ñaanam garo fetal mbata usan cheikh abdul khader imam touba amul marom amul marom amul marom amul marom amul marom genti ma moy kiko don ku dir ser na momat limu don